ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angikubengelele kwaze kwaba yintokozo, angikwamukele futhi engosini e-fresh. Elami igama nginguSibonelo BT Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond we-Christianity Works. Kuney'khathi empilweni ongathi noma sizama kanzima kanjani ukuthi sifake nganani umfutho nokuyinikela entweni ethile, izinto zivese singabonakali ihlangana, ingacaci indlela yokudlula phambili, futhi kulapho kanye isigcine sesenza izinto ezingasiyisi indawo. Ngakho mhlawumbe kade oyinqobuzo odongeni uzama ukwenza okuthile kwenzeke, kothola ukuthi kuyenqaba akwenzeki. Ngakho ikuphi okwenzayo? Okubuhlungu iningi lethu siyaqhubeka siyishaya kulolu donga kubungqubungqubu ngokungathi kunotho olizoguquka. Kuyinto yobulima ukuqhubeka kuyenza, kodwa sonke siyenzile ngathi kwezinye ikhathi sesifuna ukubhekana nezinto thina ngokwethu, sivese siginqa wonke umuntu osendleni yethu. Hayi, anginandaba kahamba shona. Kuyasabisa ukuthi asisho njalo ngomlomo, kodwa siyakwenza ngezenzo, kumbe sibe nokungathembeki okuthile. Sithi hayi, yabona ke la ngizoshaya u-shortcut, ngizonqamulela ukuze ngifike la engifuna ukuthi ngifike khona ngokushesha. Siqamba mangahloliwe. Abanye abantu banemali abavese bathathe yona bayifake kule nkinga, bavese bayiphonse obuningi bayo. Kuningeke uqede konke. Inhloso yethu sifuna kudikele intaba ephambi kwethu, noma ngasibiza nanilini inqobo nje masiphumele ngale. Senza izinto ezibukule iningi. Kuna manje kuphi lokho okunye okwehlukile? Ngekukholwa kukodwa phaqa, futhi kungcono kakhulu ngaphezu kobungakucabanga. Ihubo 62 verse 10 no 11. Maningakwethembi ukuqhwaka, ningayigabisi ngokuphangiweyo. Uma imfuyo yanda, ningayibeki inhliziyo kuyo. UNkulunkulu ukhulumile kanye, ngikuzwile kabili, ukuthi amandla angakaNkulunkulu. Nebala, amandla vele enkosini uNkulunkulu wethu, okunguye ohlala esemsebenzini wokwenza olungenzeki kubantu olwenzekayo kuye. Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.